radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakira be heli be jam nyalli e modo eden goni hande ne altinere sappo e jeegon lewru december hitande 2019 sappo e jeddi amde jabbori maslima chapane ne e joji usman nyaani buldo kabaruji do mamade keita to boggi jande to on computer video horebe leede sa hengel anangondi e wadde imadaraji do habugol e terrorist en le lefongol be bami dabar kenyen le botu mo be ngadi nyaame hokkindirde juude faabe kabo e bonandaji e terrorist en gattadi syndicat njanginobe signinibe sappo e joy lewru october hitande 2016 puddi murtere golle altinere handen kande wadde balde ne be ngadi dun dow hollitingol rafi tabogol sariyawol toppere chapantati e jano berde pawine dow hakke njanginobe ordinateur ngaji smartphone ngaji tablet ngaji e kulantereje latega handen ko himbe bawa kariye mudun tawene foire de telefoji ana bonna gite embedir to famule journal ngal yidi woni sembe kabaruji di kikida ko bismillah modo heda studio tamani hore be leede G5 Sahel arangondi wadde imma daraji habude e terrorisme cag yontere caggal ko bonanda wada fewde e larme Niger le ngendi noddirtendi INATES hore be de leede ndewri hokkindirde juude dum wadi kenye le botu mawdo mobbe ngadi nenno botu mabbe nayo bo kanankobe G5 Sahel le ngalure nyame be hore be joddde ke botu tawene hore ju leedi France noddi be botu hawrude po e wi mudum fabbe kollete ko woni hakkilaji mabbe do tawgol soldats en France le yengil Ousmane Diko
nyemeto kanankobe leede G5 Sahel de pami adi pedulde dole gollidal fa torra jiadin kaako gondado o godude leleede de habe ndoki aniya fa nawadu itude jawdi leleede mabbe fa be pewte autorisiyagal ko ngalatifu be kanankobe leede kollitidu korsa fa warde e kasidine jawde gondinde golleji lamu garantodi himbe leede do pale ganide le batti nyame o du yo kollitaado beedo kanankobe G5 Sahel fanda beedo gollidal kakkunde gobe deroje leede fu fawarde e gobe aduna notideende ngadi noddandu fewde e leede le fongol fu fa dole heedana gollidal hakkunde gollede darani e deenaagu fawarde e lugaji siri le habugol e terrorist yagal fawarde e war horeji chopudi keri batti nyamay ono wadi wattumo rafi deenaagu wodi le Sahel fasanne le ngallure leedi Niger de yudadidinde da watere fanda batupo mobe gaddata e president leydi France masibaji di boya gaddi fewde e larme mali e leydi Niger fawarde e Burkina latanike ibilisa hedi jamaje yogade de do lewde e kolliti jabu latido wadali hedi garangal barkan le habugal e terrorist yagal
e wi dunke ande yogabe e gal kawrital wadanna fa downo denago heberte hakkunde kero leydi G5 Sahel de fu buri ko hollita wede mangal pade en chad tete warde le ngurmare ndi wi mabbe fayse tawa horebe leede welay dum benne horeju leedi France ni nodiribe botuni France heddoto leedi pabotoni ndi hono mudum wala do habgol e terrorist en kede ko Serge Daniel o journaliste bindo do wi Juliette Koulibaly dum feccitaangu Mohamed Samaseko
kabatiɓe leydi tchad ɓe ne mbawi humtande hoore ngu yawiri imma daraji mabɓe nder gurmari ndi nokku keeri tati ɗi ɗum ɗo yo hunde joguine nafa sanne so ni kedde arnaru ndu tottiɓe bawɗe ndenno fanda ngal ɗo kawrtal wonno dum yewtaɗe ɗati dabareji ɗi saabi en paami wiide ɗiɗo dabareji e tawede fuf jaadinkoɓe ne mbawi wadde bonandaji fewde ɓeɗo kabatiɓe landiniɓe no fewiri ana woddi kanankoɓe ɓe beltanaki fewi haalaji kanko président Macron o to Londres to saabi e hakkillo mabɓe o wajibini yoɓe gara to woni to andon dum do hadata fe gullidal hakkunde mabbe e leydi France sabi leydi France ndi na jogi nafa sanne bangal imadraji fevde tourism be e leydi Sahel ngel fayso tama de do leyde de na gullito gulleji mayri yoga bangal mudum
sakira be hollitindi on wiide di kabaruji fu do mbahi budde di do istati whatsapp do numero 76 60 88 51 andon du mere mere do mbay noddu do numero viamo on kitno di kabaruji fu o numero no 37 321 jonde hakkude ɓiɓɓe leydi ndi hawruɓe hen ɓe ƴiwri commune ŋaji temere jeegon e joyi leydi ndi e ambassade ŋaji nogayi e nayyi e consila ŋaji mali gonɗi sella wimaɓe jonde bamako nde waɗan fa himɓe mali fuu kollita ko woni hakkillaji muɓɓen yalla tiɗallaji gonɗi dey leydi meɗen ndi ana keɓene jogal keɗe koɓe mbi Moussa Malle Sissogo e Aissata Diarra do faccitago Ousmane Diko
les problèmes de
tidalaji region amen o an anda yodun tidalaji do lawi di tidalaji yirwe fawarde edi godudle leedi men datri bawde leedi mali hakilam kadangal hani ardinede sabede handen do gonden do yongol lawol gotol tan gol kande nangude yalla eden bawa selde wayde kawral gal wala do haddi kabar o hana yopidede e yimbe seeda tan handen le mali do wobbe do jolle yogaaje wala fu ko be andi yo wadde fa kala ko wanda ko yara tagal rewbe non darti hakkeji mu en yo data moya kando du hebenede jogala se o wari le kawral ko horse le leedi meden di yo de inare fa wadde e deere kawral yimbe fu ko arde le leedi meden di hande yo de na bi
c'est la sécurité
Rafita Bade Sariawol Topere Chapande Tati Ejiana Berde Benodiri Loi Numero 2018-007 Nga Aro Li Liru Zambio Hitande 2018 Wat Ide Sendika Njangi Nobe Puti Multire Gwale Altinera Handen Kande Wade Bade Nay Wima Behesi Niko Be Gwene Sago Mape Dun Hebe Keba Dun Multire Nde Jukina Jagon Liru Zambio Hitande 2020 Kande Wade Hono En Bade Fabi Dure Nde Famke Den Usman Diko
jande wala le janginirde leji fawarde lycéeaji mali fu yewde altinere hande fa aljumare nogay lewru décembre ɗi syndicat aji jande ciñinnoɗi ñande sappo e joyi lewru octobre hitande 2016 nde gonɗini guiɗago mumen caggal ko kawral waɗali hakkude mumen e gouvernement ko ley ɗemɗe nde ɗi syndicat aji gaɗɗi murtude golle darti ko yaawi sere jaɗɗoɓe hitande sappo e jeegom lewru janvier 2018 toɓɓere muɗum capan tati e jeego ɓerde nde gonɗine yo nden toɓɓere ta woni dartande ka do sariya yo bangal ko nayani janginobe janginirde hakkundeje leeje fawarde e sardangaaji kanyi e kartaadi janginobe darti gouvernement le temedere fu nogayde gondine le gri keso dokkado gollabe le lambe nodute dum statut general cinyina dum hakkunde gouvernement e UNTM fawarde e conseil national de patronat du Mali e micintinde le dem jingol murtade gollende yo syndicat ngaji jetti janginobe mobodi le sinere lati dun syndicat ngaji janginobe sinnibe nyande sappe joyi lewru octobre 2016 e wi horebe syndicat ngaji di non ila jeegon lewru septembre hitande 2019 nde ngadi yapuya yapwara bangal haldede fawarde e dartude heedi gouvernement toɓɓere mabbe nde gondine
telefoji smartphone ngaji tablette ngaji e ordinateur ngaji ana nawtere sanne handen tawene foyde telefoji di ana wawi waddande tiɗallaji bangal jile yimbe ana andani kutteji ko dum wattan Mamadou Sama Seku Aminata Diall
nawala gite jile be laaba sanne ma nawala hore ko nande mudum woni yoga e kutiji foire television ngaji di so ana wodi yimbele be andana fi ido fratiji di wobbe kay wonko andani
e beydali jile telephone di enen e ko he meden eden mata dun tarra gite men
e wi docteur Koita Kadiatouba dunke kabaru jile to sur docteur Katitun de do foire de sifaji kewdi di na bawi jati sa bidde telaji goddi
saka halama masingaji jogi jile daneje saka halama sa nibbi dufma so seeda seedan fu buri bonande gite de cadele mudon an bawi latade jile pamare wakkatiji amma tan gite ma de tampi yewle
fore television ngaji di gota fi latade sababu pinku dum woni ko holliti docteur Koita Kadiatou ka dum fu tawede holliti wide de do fore na bawi latade sababu rafi jile suni dum yottinoku
jile jomun labata ko buri hewde fu eden jidi ka ana wadda bonnere gite be bawata mu itinde ka halama e gollirde dun le niure buri fu bonande dum eden kani jewde wadde veruji bawdi sakkaaje foyrende bangal bonana gite
nawtrade di do machine ngaji di e wattu lende wana foy ko yida dum woni ko holliti dunke embe sabu foyrende na bawi latade sababu hello e wattu do ngul
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakira be nyandaro en kabaru jingon ile region ngaji med en dem puddiran tata bo gouverneur region Sigas bami dabar yonter yabine de faddade fellugol petar ngaji le region o radio ngaji ngon eton anan gondi holitinde himbe do kabaru mudum le communiquer goto gouverneur o holiti wide mangal pat en kan darnaade faande dabar tabe weli himbe o nokku gobe didi ayam lycée public tumbutumi mondiri beta ko o masibe wadi le wattumo gobe didi de mon fu wondi e dartude himbe fa lamo bureau ayam ton e wi sedi be sukabe lekol be ana jogino ton kapor de le memondir gonkol jommoto goto jabboto do fergini suka lekol goto en be golle wi do barmi o naba protection civile bami o nabimo suudu doctorob mon tumbutu sawrede final ngaji super coupe basketball rewbe e warbe pi le chakira yontere de to seguto warbe attar club kidal e as police pd rewbe joliba ac centre bintou dambele kulikoro pd as police hawi attar club hebi baddi chapan e jago attar club chapan e joy e jeddi joliba do hawi centre bintou e bintou dambele hebi tobbe chapan e jago centre bintou tobbe chapan e jeddi e jetti holli tinde wi de federation malien de basketball kunchini do no kunchini horande yambere farde dun wadi jemma wala weta holli tinde sukabe mal urbe forde e basket hitande 2019-2020 lengal kawrutal be nana lengal kawrutal be jotti be jewtake sariyaji fedde de sakirabe do kadudi kabaruj ka kedde hedade yewtere rewbe ana wodi wassalam